Azezulu imbali.
Segabon production.
Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Hey. Mulungu mwine wake.
Game one.
Bobby Jena Mafera. Ha. Get, get nayo. Holy Ghost. Azezulu imbali. Fire. Fire. Nanti imbali mafuti. Chitumwa na kuchati ndiwe uleta mukamwa watwesha la kupata mchati chuma kayani ndani wene hawa tuma Azezulu imbani na vapata kapena wangati njeko wanyamata kuchati vama yenda kushaina aimba kukwaya nishi asakina Azezulu imbani imbani na kutu amainini amainini Hallelujah Techi, Amen. Kazi mumutima upunda bamani. Wakapunda Holy Ghost upunda fire. Kazi mumutimo gani za opaya. Azezulu imbani. Imani na food. Na budi na budi. Andei. Ha. Ha. Amai kuru. Baba wa mkuru. Kuchati watawa wabisa na Bible. Waendo panga po magreti black table. Tikuziwa ye worshiping a tempo. Basi wako umu itana devil. Murungu watu ama leta holy spirit. Ama tikatinga yose na munaiti. Elo efe sama konde sesa fighti. Iwe dark efe ama konda laiti. Batu konde seso chimwe we wapya. Fake pastor na iwe usakapya. Diwe sister daily uguliza. Anyama ta daily wako furiza. Azezulu imbani.
Game On Productions.